Matoto Baisaka.
Mr. Fee kwenye beats.
Sango.
Tabu jamani. Tabu, 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 tabu. Tabu, 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 ni kilio. Tabu, 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 tabu. Tabu, 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 ni kilio. Tabu, 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 tabu. Tabu, 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 ni kilio. Tabu, 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 tabu. Tabu, 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 ni kilio. Tabu, 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 tabu. Tabu, 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 ni kilio. Aki. Maisha imekuwa ni noma sana. Mungu pole basi. Ni kama tumekosa itusame. Mashida yameja. Jabu yameja. Nawe brother, usilie sana. Ai. Nawe sister, usilie sana. Ai. Mungu watu wangalia. Ai. Yani aja tusa au tena. One day. Najua baba tumekosa. Ila tusamehe.
Ndiyo tabu ila numiza moyo. Ndiyo tabu ila nimaliza.
Tabu 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 tabu. Tabu 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 nikilio. Tabu 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 tabu. Tabu 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 nikilio. Tabu 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 tabu. Tabu 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 nikilio. Tabu 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 nikilio. Tabu 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 tabu. Tabu 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 nikilio.
Oh nana, Ayubu alikuwa na mali. Vitu vyake vikaisha vyote. Watoto wake wakakufa wote. Woi woi woi. Marafiki wake wote wakamkemea. Mbona hivyo? Nimejifunza jinsi ya kuwa na subira. Oh nana. Nimelewa mbona matabu zinanisonga. Kwako nifiche, mimi nisiangamie. Oh nana, rabana nikufuate. Rabana niwe nawe. Rabana, na 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 na.
Ndiyo tabu inanumiza moyo. Ndiyo tabu inanimaliza.
Tabu 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 tabu. Tabu 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 nikilio. Tabu 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 tabu. Tabu 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 nikilio. Tabu 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 tabu. Tabu 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 nikilio.